Ditlama tse mmalwa tse kentsweng ka hara tlatsetso e natefiswang ke honey kapa stevia e nowe ka selae sa sirilamune ho eneha tokoloho ka mehla. Ka diphetoho tsa nako ya motjheso le maikutlo a hloka thuso ho sithabela ho tshwenyeha le tshabo nakong ya sewa se seholo. Re hloka ho netefatsa hore re aha le ho sireletsa mmele le maikutlo ka bobedi. Matlafatsa masole a mmele, immune booster. Ditlama tse mmalwa tse ka sebediswang ho matlafatsa masole a mmele le sefuba jwalo ka dithibela mafu tsa tlhaho. Elderberries, green tea, lemon thyme, sage, olive leaf and tree tree. O seke wa sebedisa ditlama tse fetang tse tharo. Matlafatsa le ho ntlafala. Ditlama tsa ho aha le ho fokotsa le ho ntlafatsa kgatello ya maikutlo le ho hlobahelwa ke tse latelang. Margaret Roberts lavender, old fashioned jasmine, lemon balm, lemon verbena le tse ding tse ngata. Risepe ya tee ya ditlama. O tlo hloka kotara e le nngwe komiki ya ditlama tse ntjha, komiki e le nngwe metsi a belang. Ikamahanye le maemo ka ho sebedisa ditlama tse omisitsweng. Kgaba ya dessert e le nngwe ditlama tse omisitsweng, ho kopi e le nngwe metsi a belang. Dumella tee ho phola ho ntsha ditatso tse monate pele o nwa. Ke mohopolo o motle ho kgetha le ho omisa ditlama tseo o tlo di hlokang pele ho nako. O ka kopanya tee ya rooibos organic ho eketsa botebo ba tatso. Ditlama tse sebetsang dimaka ho malwetse a tshwanang le gout, arthritis le general inflammation ke tse latelang. Margaret Roberts High Hope, basil, lemongrass, rosemary, turmeric, strawberry leaves le tse ding tse ngata. Sefuba se omming, tight chest eraser. Tsena ke ditlama tse makatsang tse tlang ho thusa ho nolofatsa sefuba le bronchitis. Violet, anise, tea tree, ginger, clover, comfrey le maiden leaf fern. Homemakers e re, itholle buka A to Z ailments and properties. O ka romella Sandy Robert molaetsa ho 071-161-6441. Kapa etela Margaret Robert Center online. Ho iphumanela kopi e saenilweng ka bonyane ba R200 fela. Ho sa kenyeletswa ditefello tsa Korea. Le ha o keke wa ba le tsona kaofela ditlama tsena tshimong ya hao, le ka ho sebedisa kopanyo e nngwe le e nngwe ho neha molemo. Itlhokomele o seke wa nwa dikobo tse fetang tse tharo tsa moriana wa ditlama ho ya matsatsing a 10 a latelanang ka nako. Ka nako tsohle, ikamahanye le ngaka pele o qala ho sebedisa ditlhare tse entsweng hae. O etsa bonnete ba hore di sebedisa ditlama tse lokileng ho molemo ho ba lelapa la hao le ho malwetse a hao.